full in love, no talk to Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufamba designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love, no talk to Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufamba designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love, no talk to Juliana. Mtoto kubwaka, mtoto nanukia. Kacha mademu wanavumogopa ni paka machizi wanamuofia. Mtoto ni pesi ya kwenda ni paka ndugu zake nyewe wananichukia. Yana napoa asubuhi mchana jioni ni bingwa kubadilikia. Yeah, natoka naye daily out ilo kome, so tunende chiki movie. Paparazzi wakitoni wanajua, oh yeah, ini newsy. Cameras, flashlights, zote zinatuangalia sisi nze. Dash dash to Lizzie, ajuri yana niko busy. Ajuri yana niko busy. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. I fell in love. Now Juliana, what if we can't, yeah, yeah. Now Tunendana, Bongo Lanyash, she got for my mama. How cheap people go insane, so sexy, she's 10 over 10. My pins in the kids when the vendor to find you again and again. Tunasia chumbani, tunamkia simlen. Nika mauta, tunatoka chumbani, tunamijikoni. Nifini neshimu jirani, lasi bangini pay a one. Pins in the tuniko wazi wala tunagenda. Tachagua wewe kama autopenda au kama utopenda. Penzi letu liko wazi, any place sisi tunakula denda. Yeah, I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende, nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana.
Exclusive from SureLoaded.com.